Wewe mtoto sijida ya matawi sito na kujua hizo pigo za kifala kujifanya wakishua. Wakati bili mezani unakimbia, kisamvu watakuja kukipakua. Kama ndinga ni ya baba, hapo sisoge, na kama pesa ni za baba, hapo sionge. Leta za kibisha machiza kukojole, pande hiza tutaki story za kebebe. Yeah. Sishoboke. Ha. Sishoboke. Yeah. Sishoboke. Usilete BCBG, punguza hilo wenge. Mtoto wa kiume hizo pigo za kise. Au tukuite kanga moko ndembe ndembe. Unapenda slope, kumbuka choki na mende. Taniambia nini kauna kili za kimari yao, na hizo pamba ni midosho ya kari yako. Sije kwangu na hizo swaga za kimami low, huku kwetu watuna utani utakuja kali ya mbu. Yeah. Sishoboke. Ha. Sishoboke. Yeah. Sishoboke. Kama ndinga ni ya baba, hapo sisoge, na kama pesa ni za baba, hapo sionge, hapo sionge, hapo sionge. Achana nami, temana nami, achana nami,
achana nami wewe,
temana nami,
achana nami,
achana nami,
wala,
wala wala nanu,
temana nami,
wala la la, la maga nanu,
achana nami,
ura ya la nanu,
temana nami.
Tava laga nanu. Tongo
records. Kamikaze. Singida's in the building, ladies and gentlemen. You already know. It's Wakacha. Uni. We out.